kwanza wali kwangu mtakati, kwanza wali kwangu mtakati, kwanza wali kwangu mtakati, kwanza kuliwa, kwanza kuliwa.
Angeka tali bukaba kangeka tali lufala kwa mishle.
Forgot that challenge alone. It's wrong, a man, a city.